byose kandi ko yikoreye imitwaro yanjye yose mu rugendo none se niganyira ikika ibyo ejo yabirangije kandi ku ibyo ejo bundi hazaza nabyo yabineguriye ntabwo nkihagare ku mutima kw'ejo nzaba nambaye iki kuko nzi neza ntashidikanya ko n'uburabyo bwambika none se niganyira igikanya ibyejo yabirangije kandi ku ibyejo bundi hazaza nabyo yabineguriye ubugingo buruta ibyo kurya n'umubiri uruta imyenda n'ibibishwi bibona ibyo kurya none se njye nazabimpa none se niganyira igikanya ku ibyejo yabirangije